ocabanga ukuthi ukhethe ubani ukusinda kwami idlozi lakithi ngithi wena believer mina mangafuni zama kumthinta ngeke bone mina ngimosha ocabanga ukuthi mina ngiyibhoza wena sika mina ngizoyibopha bazama ukungithinta bayisola oh ngibabona bengakofiki ngibazuma kwibhilidi bazongibiza uJohn Willie ngishaya imuvie lakakini oh money on my mind all the time intombi zukulayini sonke isikhathi me no tell no lies banamanga me no tell no lies banamanga
uzokwazi kanjani ukuthi kwenzekalani ulele Sivuka manje nalila ngavuma hey ulele Now I don't dance benza ngavanze wena ulele Hey kodwa siya kanjalo sizowenze njani hokwenze
Ukusinda kwami idlozi lakithi Ngithi wena believer mina Mangafuni zama kumthinta Ngeke bone mina ngimosha Ucabanga ukuthi mina ngiyibhoza Wena sika mina ngizoyibopha Bazama ukungithinta bayisola Oh ngibabona bengakofiki Ngibazuma kwibhilidi Bazongibiza uJohn Willie Ngishaya imuvie lakakini Oh money on my mind all the time Intombi zukulayini sonke isikhathi Me no tell no lies banamanga Me no tell no lies banamanga
Hey uzokwazi kanjani ukuthi kwenzekalani Hey ulele Hey sivuka manje nalila ngavuma Hey ulele Now I don't dance benza ngavanze wena ulele Hey kodwa siya kanjalo